Baja Studio.
Uka. Uka. Nyanda shemar wembe jama shenene. Sababisha. Sababisha. Yangwam gunam duope. Didi. SMG. Fagini sauti Aluni ko Ahavo kodine ehangi Elu nunda lunda guli enjoy
Na enjoy
Na enjoy na mbezi wangu
Na enjoy
Na enjoy na mbezi wangu
Ata kama vaikali
Kina mtosha na jokifa
Ata kama vaikali
Kina mtosha na jokifa
Ata kama vaikali
Kina mtosha na jokifa
Wasio kuwa na wapenzi Maneno mengi wanasema Mala mimi eti na chunwa Malao ninaibiwa Niacheni
Niacheni na mpenzi wangu
Niacheni
Niacheni na mpenzi wangu
Niacheni
Niacheni na mpenzi wangu
Tumegawana
Moyo wangu upo kwake mama
Tumegawana
Moyo wake upo kwangu mama
Ata mkisema
Maneno yenu hayatutishi
Ata mkisema
Maneno yenu hayatutishi
Hehehe Oya nukubatili lumwaniki Aba sobe Okulingila nundalunda Nakona kwitula lulu Bingwe Kutamane nukutumile sumu nundalunda Akukulanga kumwani kinosekoza kutuja tuyo kukande batan
Nagutogwa no Avo inoro ayombe Nagutogwa no Avo inoro ayombe Nagujale Kenya Noru hamo Kongo Nulu malekani Tuje tugalye bata Nagujale Kenya Nulu hamo Kongo Nulu malekani Tuje tugalye bata Tunge kuwa na mabawa Tungeluka kama ndege Tutembele angani Wenye wivu tuwakimbie Tungekuwa na mabawa Tungeluka kama ndege Tutembele angani Wenye wivu tuwakimbie Mgipendana watu wanasema mengi Mgipendana watu wanasema mengi Yamenichosha haya ya walimwengu Yamenichosha haya ya walimwengu
Yeah! Yano jicheke timi hawa ya vandu Hakuimbo li tokeru hakili nunda lunda Yeah! Sakuwa churunti na manana kete Tula langwe kulia kete tui kalangani Ukika mhotuli woneka Uwoneka na kulala angani
Na enjoy
Na enjoy na mpenzi wangu
Na enjoy
Na enjoy na mpenzi wangu
Ata kama vaikali
Kina mtosha na jokifa
Ata kama vaikali
Kina mtosha na jokifa
Ata kama vaikali
Kina mtosha na jokifa
Wasio kuwa na wapenzi Maneno mengi wanasema Mala mimi eti na chunwa Mala o ninaibiwa Niacheni
Niacheni na mpenzi wangu
Niacheni
Niacheni na mpenzi wangu
Niacheni
Niacheni na mpenzi wangu
Tumegawana
Moyo wangu upo kwake mama
Tumegawana
Moyo wake upo kwangu mama
Ata mkisema
Maneno yenu hayatutishi
Ata mkisema
Maneno yenu hayatutishi
Angu 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 liko nchunaga Hama liko nchunagi Watano mpaka nulu hela Ungwani kuyo mpolono Talo mpaka nulu hela Wano wanu Toto hey. Amiki hey, lulu haona chuni lwe hey. Neno hayo kuchungu wa akile kete. Tuli ya mrembo. Naku tuale lulu sija hanze. Tuki enjoy ye kuluko. Uwazungu, tukageme nukunu kwa mawe ni watena uwivu. Bebe jihumbi wana shala, mse humazi wapono ngeja mabele. Toni taguchu to wivu mse. Namla na kile sija hante nunembo. Uwazungu wa mawe ni watena wivu. Nitagi wazo hangi. Mbi ngombe jane nane kele nani hangi. Yeah! Ulunizo kahangi na hampa kama hela kujupadilisha. Ulubu kakufumazi jahaze. Upadilishi hela.
Basha studio.
Hiyo nungo kolo haguli hoi. Yuh! Ulimani vujalu nundahunda. Ukusoma kutamani. Kutumile simu kutamani. Kali hunembo tukushita uluyu tuilwa tangwe siwa upokele luna tamani naoni langilu waniki ikiki ampu aha agabu huru mwana haoke ukukaza mba wuka gutina yo na wuka kakweli mika akweni langa hunembo nangwepile kali mbo tamu. Wito kika upendo.
Minagaboi yali, wito kuyone na leho. Minagaboi yali, wito kuyone na leho. Minagaboi yali, wito kuyone na leho. Minagaboi yali, o wito kuyone na leho. Otito papa eka, toho ya gogo kima. Otito papa eka, toho ya gogo kima. Minagaboi maringo, o wito kuyone. Pinagabo maringo, omwito kuyone na leo. Otito papaika, toho ya gogo kima. Ka otito papaika, toho ya gogo kima.
Wina mwano wa komando. Alibitila mkiri ya wabuni. Narikaka hakapa kumwasota kumwaniki. Nani hala lulua hameza. Nabali mani wuchaki kipimu. Unu ntalu ntakunu yuko hena kukunu yuko. Kohalewe, kohalewe. Takupande nai. Naliwa wila kingeleza. Stay away from me. Hawa wifu. Bebe lata wana langi. Omna ufipo soro jaontiku. Ufipa ya mkusi. Hei, jiku pandeke mwala jinjo. Uli haku kilasi jahanzu nunda lunda. Himpu kuhilo mela na nanlulu ntengeke kutimene. Hangi chini kitu koholaka. Pelaga na haji konge ya ikalula. Ugansangu tungu ususu. Umitukulu mlola. Yaku kishakele jihombe. Umbi wana shala, dongo. Yayomba kakikitula kakaji hoya hanao.
Irunu ntalu ntalu lukunu.
Yo. Mamla kakupadilishi hela. Kesi jahande. Kwa zungu.
Ni kwa
wana mawa. Wachana kena mawa. Ono kawite gele kanibiti wano wakweji. No. Mani kawo sukumulu yuli la chini kingoma. Uka wana kubina chini kilo. Kutali hagu tujanzu nani utaleka. Yo, yo kuchirilo. Homona. Hana hona hona kama nagarubi kikika shinga na vandu malibi nilero. Kikilo. Ya hagana ugemelero mwagitilaga kikilo. Ya hagana humula hama ikiri no hone tamu. Ovo humule unu managegi kina lohola. wana maduka na luhogi temi ashimba o temi ashimba alafu ilanga milimo yu somela hangi oyu sona tuhigi kinyandi tagagiki nita
lubembeja mashene
kono wa zahabu
alukuro njigele gine hongo na washa nushinjunga nandila na Sugu na hani na yuwa na hazina Suru jauma gigiwe Halum jana songi Anangwere mi Ahai pande anaho gine he Kiri ha gine he mpuga jawu chere mokono Jile sawa Nulo lila lila No hamka hangi bashabiki Bashabiki wa nefke Tanzania hoye Azunya mashabiki hoye Manongo kweji duro melage Natume mwala na hama jimoto Kiumbaru shabami babo vina replay Abo mgaru sija kaba shabi jibane mimbo mapya Na mtumila kamwala jimpandike Lilo hangi jililele wale kwe kompyuta muru majimoto
Mbasha Studio